yande joni tan min ta chapantati studio kalango habaruji fulfulde kor jamone e modo hande en kala hala do galdu nyeme l'école gudel tatabo latir l'école pamar non no jaccora harfi le ko dar golletir jande ko watta sukabe kemi joyon wono janga ton ko heewi ma fu e leedi wono jodo en nanan ko horejo goto l'école en da hal non ni fa hande gambatti ala to be jabe nata e golleji fi l'appiol bare garbino le nokkuje himbe lardube tawab tendam belle yara ngadi hono fedde mo en wi'etene groupement e be ngada golleji kewdi ko nyangon no nabbe nafakaaji yewtere men pinnande studio kalangu yartana en to en dan kure wona der region mo fawar jondu kondani tilaberi nokkoto jewote noy wonno talkindi meki wono are ley meri on enda sumana amadou janganto habaruji di fulfulde hawtade e wambe do masinaaji yernam yern en ele ko ekibaruji no tawani hono l'école gudel tatabo do galdi nyame lati do nana ni le arrondissement arano mo galurde don enda no tawda chadale sanar fil ko darto hono golitirde dundu ko ndarto na filla hono jodorde ni ko sukabe jodorto e janginobe jodorto gam batte jannane wada le classeji kewdi fu dundu ko watto sukabe kemi joyon ka en wonno janga don enda l'école odu konna ni ko hadi dum golitirde go ka ginanda ni wonno be bi rawane de wonno ko ngulu mangu waddon enda bonnini kulede fu dem wara jondu ko nabe ka bayi kulle den endan hono ko faande luttina madan hawa surho kanyum goto no endan e jangino to enen nan ko halani samira ruhafi
la station de notre jangirde l'école amin de no wada kala suji jenai buludi yadi e ko woni der majji fu joni min galana kala suji sappo didi no wodi kala suwal godungal bamuji l'école sappo tati kala suwal gondo no wodi sappo nay jangirde wodune tukabe l'école kime jo amma min gala baba muji cappande tati mido watta dane yago e himbe godube bawde be ballamin gamminen godi kala suji cekke de gala bamuji de gala alluwal de gala do jodorde to janginobe en jotto idun sojja jande sukabe gada hano jon kala suwal smm heleedi sukabe gonno jodi dane suka binda da hikka lokkol fuddi jande alla mi yonoy jodorto heleedi winda woda
alle do duggol hono garbinol ko rewbe kanyi ari worbe sukabe ko emu dum gatto dum waddi ko fawarjo lardube noni dum waddi ko fawarjo ni be gaddi kambe do kondani dental mabbe e le wuro tengo bangario wana le departement mo belle yara nokkodu ko na fa hande ni be gaddi dum gambatte alle be kebe gada golleji kewdi ko don tobe nafaka ko wana yaade no fiya bar on enda abdullahi hamidu kam woni horejo de fedde nan ko halni fati adamu bandi min tawata ndam belle yara
ko waɗi min cingi fedde amin dini woni ngam min durwida e garbinaki ngam min himɓe wonduɓe laru min giɗana garbinaki e gatta min paddo ɗum minen woranji e tato min kawri min cingi fedde de e roɓe nogayo e worɓe sappo e tato dey no wodi nder amin ɗiɗo kamɓe ɓe gala laru min gattuɓen no nder amin ngam no wodi golleji gon komin bawta waɗi golleji ɗi min gatti yeeso woni min koƴa ceede keesuwal gal min gollida e mum fa lawol waɗugo cuokaku de ñamani min koƴata ceeɗeɗen nder fedde amin de kasem min cingi fedde famarde gon ley mayri ko hawjoto fi cuokaku gumin gatta hitane hikka de min kawri min gaɗi gollal demal ñebbe min aawi e gaɗi min kocci ñebbe ɗen min taggi layɗi
nonni fawar jondu konɗon si en koƴƴi hono jahangal député ɓe hawjiɓe filla ko dartu ndenago tawaɓe fawar jondu konɗo ni ele fedde europe nde endan do arrangal député mbiteɗo Nathalie Loiseau ɓe gaddi jahangal e leydi men Niger Kenya ɓe jeeto enda Agadez ɗum ɗo gam batte ɓe jaaɓe dara golleji ko wonno waɗe do inde fawar jonni fedde leyɗe europe kañum e fande ballagaji koɓe mbawi waddande leydi meɗen Niger ɗum waddini ko fande Nathalie Loiseau hoorejo jahangal ngal o andini bandimi Moussa Mamman koro jahangal maɓɓe ngal
Niger no leydi ndi hollata misaluji lobbi do fi denako leydi non andirani e hakkillo fukkingo ɗum waɗi min kaɓɓi anniya wallugo ngam fi denako warta nder leydi Niger fi kawrol jawdi dartu yehu wartaji himɓe kando waɗira no yiɗira leydi Niger kan hollata muraduji ɗi haaja himɓe e leydi europe kando walla gonga leydi Niger no yaaji sanne denne min bawta jehi nokkuje ɗin fuu minen gatti gokka to fi kawrol jawdi e renugol nokkuje gonduɗe rafi denaku no dartinte projeji do gadde ko heɓanta sukaɓe ummatore golle ko renataɓe e natude nder pelle ɓiɓɓe bomɓe
nanni fawar jondu kon agades to ni tawede en nokkuto hono campagne ni jelek kan wonno hokko e courant yite noni kaindu kon dan be ngadi aadi ga ya jonde kokkol courant o endan der gallur agades kany ko batti dum fa defande ni sur courant mawdu wondo nyibe to enda fuddude gollude tawe kulle de ngadam fa wodi sur courant dudu kon eterde megawatt noge e joy han tawe waddi wakkati fugam batte walude gallur agades de endam waddi ko fande Moussa Djibrilou kany wonno fande directeur kawjidi fille kon darto ni jelek to enda agades nan ko halni Moussa Mamman dum saabi ko be ngadi dum be ngadi ridu.
On a retenu 8 quartiers.
Bangeje jetati kuber agades de endan kammi kiriani wattande hite courant Dubai 1 jeune cadre Misrata Peiba tudum Faransi tudum e horem zone Nigelek e post Sahara postuji hite courant sappo ka en gadete denne hite courant ge endani hejoran himbe ben endan fu handen do ni der hubere agades de endan yamobe gattane hite courant no duudi fahana sedda dalila majjundu wadi ko gomnati e pelle balliroje dum micciti e sigila indirado e nasabdu undu gam bedende nijelek hubere agares de endani sembe wuddu heyru wadanu dum kandu wallira ko watta hite courant ge endani hejora hubere agades de endani fa takkol hubere de kandu heba hite
umo odila mem
nanne arfila ko darto hono se en jeewi ndiyan to buda hitan hikani hono etobe ndiyele be kolli wiide ke ndungu ngu jode ke no wada ndiyele der regioji zender maradi di fakani do so fayoti leur septembre ndu enda don dum non ko lati wayrama sanne yerno fawara jondu kon ni hono bandimi mbieteno Moussa Hassan ko yeyi halde mabbe do majjum
Lewru septembre watunu du misole tekude kebama de redu leydi Niger nokuje gondu diyan dan endan dan toburon gonga e gonga misal da region dosu hokkerdu ni der dungu gu endan wadi der nokuje gon nangude lewru juin warde lewru septembre itanu du ujina didi e laso didi bonan dali diele gadi der kominiji hemre e laso e jeddi departementaji chapande nay e tati region maradi zender difa e tawa der en bonondaji di endam buri wadude yo em bale ujunaji chapande tatu e hemre e chapande tati e joyi himbe hemre e chapande jenay ka em mayi kala suji du chapande jetati e didi chami dungu hikagu dabaji du kame jegom e chapande jetati e didi ka em bat
ngo idundo wa hako kende idno bu
ayatam an e fawar jondu konna ali nyalli bandimi ngado e dengal fulfulde nonni fa handar fila dungu ni jonka en jaata na to en danni der region mo tawa dun du departement mo konni ko lati fane durobe kan do jetti Allah sanne be bi sabu gene ngadi sanne kan woni tor goddo no wodi ko lati farne jeerato no juwana be dabaji lati no juwato en dan ngara be kawte e dum sabu Allah e to en dan de nagu hewa sanne Ibrahim Gadaje kan woni directeur kaw jiddo fila ko darto durgol to en dan birni konni nani ko halani Asuman Musa Arzika
jamana bana cha ansamita
kudo fudi bako no kuje godde ko wadai fanon fu le commune bagaza korop e mada der commune sarnawa le mazaje tungam makochi tabar e dammagori yade har malbaza fu goto ngelno der sobirde commune alewa zirgini e hilim banza no wodi fan handen no kuje to hudo wadai der mun der commune bagaza mazozi sadek e madongali le commune sar nawa der masauka maisalla mingiri e munseka idun wodi dama sadormda momin tawda won rafke jorande na go tawado der Nigeria denne dabbaji garoji fu ndarta kona le departement mo koni e mabbe dum min pecci ditta fudo seda heba ko kon
kono simistaria
enen kala hala ndungoje ko nandi mun jokka fille won itagol mbakaaji no wadda sanne sadale e leede men den torrodo kono bibbe leedi Niger ko heewi sanne dum du wonno yoroji ko wattuma ndiyan duudana jaccha fa sanne dum wonno ko fawar jondu kono ni hala mudu won haale no wattu ko tay himbe hebbi du kono ni musalla majjum nani ko faane docteur Seyni Abdul Aziz latido kany o hawji fedde dental do fi ko ndarto hono duggol e jogagol kulle meden hono kulle meden kawtaade enda noni o halani Rahilatu Sumana nani yewtere mabbe
aujourd'hui les changements climatiques
hande fi dalila wonji tagol bakaji o wittake to nimbe kalene dum sabu der demble kaltede den fu fi wonji tagol bakaji o no wadde deni on jeeyi der wuroji jamoyde nimbe dum woni sababu bonanda no kuje arande fu ko be puddirta fi wonji tagol bakaji de on jamibe der dubino lasoji didi bittinodi di kabbe foti be kattatano wobbe mabbe no biyan on no keba ko wattano kabbe hemre amma hande burta chapande tati ma chapande nai. Ndene fafi on hebane mosola saito dunsovi baude goli didde edabareji kesi kuburi wade nder mutu ndu wani tokitade wade yila rutindi.
Tunye le campagne d'information.
Farlatol baldu ko nani AS Niger ko leydi Niger be kawowi wi'etebe Pyramide FC be Egypt Kenyande en do stade general sen kunce bi goto e bolum dundu konda hokkibe yaadu yesane nani ko faama region to konda ni hono horejo lato bal biete lawali Hashimiu Sallaw kanyum halani hono Karimu Hasimi Gurja bandimin dum on weltare makko do maccu
comme l'a toujours dit ummatore warore no semmin ina latobe bal amin be endam min bi min tittin kinto hebude jalorgal do fedde fu warde latide bal amin wakati min latidinno rajamu Casablanca latobe bal amin be endam be kubay gam wobbe kebay warde amma handen do endam wuro min gonmiden ada himbe de Allah jabidu jalorgal gal endam kebolum min jaran dum yeso de min jeyi ton endam du latido debbe min durwa hebude jalorgal ba wakati latidol fedde rajia de enden ni latobe bal amin be endam be tittinkinake der feccere arandere de enden ni min kebe wadude goddum der feccere dida berde enden dem min tittinkini min kebi jalorgal gal enden min dur wondu mo inde
fa essayer de corriger ça l'entraînement inshallah
fa hande latol bal ni hono mena dida bon endan kandu yehi hawrowi kenyande enden ni ebe fawar jondu kono algerie kano won do kabe kabe nyama ko didi e bolum ko be keba be gonbe cigilo no enda ngam battal ya tawete tabarka to enda Tunisie ko be ngado do fil ko darton tewtol hono kopmite do chanmo dubi nan enoga e tati ko wadoyte se Allah moy jabi sappo e tati lewru janvier yade nay lewru fevrier ton enda Algérie. Mindi sayori on pami jokke en jottake yewtere men pindino no biirnomi on ninno en jattina commune mo yuuri fa pame no mairie on wada kono wadna himbe talki fa war jondu kono ndi meki sabu dundu kono ni lawol lamu ko leydi Niger ko hojja go lewru jiyé dubi nan e sappo e jene kawon ko hokki lawol mairie di ngada nan himbe do fisabilillah tanda Mamoudou kany won kawjinaado fi on enna nan ko halni bandimi ko yeyto enna nyallono mo Ali Nyalli Abdul Mumini
do nder commune Koure no windugol talki ndi meki e gadal mum wontiri
ko amin do en min galana wuroji noga e jeddi e ci e pamari sappo e tati der wuroji di fu no wodi himbe be min koji bindobe talki dimeki deni talki di bindama lumo warde lumo an jo misali nyande altine kal lumo kure nyamata nyanden be gadda tati boddubben do no wodi jehobe jabo wadi der loktoroji den dedi gaddama mer deka jungo den jonkai debbo gardo eto suka mum fu inde suka mun nodde talkudun hokke innum to lebbi jeego o arani yitanden min kebana talki dimeki kemenay e chapande jeego didi nonno lebbi jeenay arani yitanden talki dimeki keme jeego o e sappo didi kam min kebi ini sef wodani min aadi no wondo no yottina aadi
moy watta bindongol
barkan iko wodo wakkati fu no waawa wari ana jom misali worbe jehobe hurmire dilli acci dekiraabe mu e deedi to deni Allah wadi dekiraabe rimi gada mabbe jonka yo tilsi debbu onni warta tefatal kuru di mekki fantira talki di mekki ko gorum to dudal fu rewbe ni garta tefatal kidi
nafaka o e tawa der gadanol sukaabe talki di mekki di
azandin fan dum wodi nafaka ya sanne gamba suka on yottaki ekol tal kuddu ni yarte suka on winde lokkol de Allah wadi do jomun yottaki dubi sappo e jetati ay no wadan carte d'identité mu
yala nimbe wuro Koure pamani nafaka tawado der mun nano heddani be faande
wallahi be pamani mi ya amma fadde be pamata horebe service département on garino e der wuroji to sante digi di goni himbe gadanama yewtereji pindinol do nafaka talki di ko wodani suka der gunna mu fu illa dimeki fa yotto keddi sabum min kawri himbe min pantinibe nodu wadirte e min kollibe do ko cede fon hokkataake
non on tire hanne kibaruji me alkamisa do studio kalangu haadi fulfulde fa ale hotnen jangto non ton kibaruji me ngarta sigla gammi ngadna on asman sinano sirji fa wadda kan kibaruji dengal hausan kora assalamu alaikum balinto jamwali